Umfanekiso weshumi nesithupha. UJesu njalo wayenza okuhle, akazange one nakanye. UJesu wakhuluma ngoNkulunkulu, wafundisa abantu ukulalela uNkulunkulu. UJesu wafundisa ukuthi bonke abantu bonile. Abantu abaningi abangamakholwa babengafuni ukuthi bayizoni. Badinwa bambopha uJesu. Abalandeli bakaJesu bonke babaleka. Amasosha amphimisela ngamathe uJesu. Amshaya, kodwa uJesu akazabalazanga. Lokhu kwakuyingxenye yohlelo lukaNkulunkulu.